Baba wethu engcwele, isengu sengu Yesu Kristu, Thixo wethu namandla onke, ekuseni mungcwele, ekuseni maxhoba ayakhawuleza, ekuseni intsimbi ezinye zintsimbi, weendoda eziphambana, gazele namandla, ekuseni simakade sezulu, ekuseni indoda eyancama ubomi bayo, ngenxa yobomi bethu, nyangele mihla. Liwala phakathi awe ekuseni ngqongqoshe wena ufula kuvaliwe wena ungenapho kungangenwa khona eyi wena unguthixo oqala into entshe ebomini bomntu izithembiso zakho singuyebo singu-amen enkosi enamandla onke because you are God of impossibilities thixo wethu ingcwele ndizothi nje nkosi ekuseni ndiyakuthemba ndikuthemba
ndikungakaziwe
Sos prenyangami, ma.